GG. Ini kwa wale wana wote ongo ongo na mbea. Let's get him.
Tangu naanza kuwa nijijua so nikaanza jepusha na umbea. Na jopo la washikaji walozingua kisa tu walinijua so nikaona maisha sio fair. Kuna kimbizana na Mr. On Air. Huku na pambana walisha ni hotel. Sawa ingawa na chana vya mana tofauti sana na jana. Kipindi nafanya pana alikompe. Na bia washikaji so msafi niko solo. Na gari sina mwendo kasi niko dodo. Domana tabedzu akare wani photo. Auna kasoro. Gotta know it's like mina taka ukadithia pia story hizi. Nandika mavitu anatoka kichwani so ya wizi. Afsi na muda mana kila siku niko busy. Soezi ata kulala nyumbani mama ananiona cheesy. Chua ndo ananiona popo giza. Main chick mara outa ni Lisa. Napiga chops kama loco pizza. Wanani uliza shit.
Atucheki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea.
Aturau
na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Kwa sababu moja tu ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea.
Nikichomoka maskani najiona niko vitani. Naweza kuona nyutani mana tavita ni fani. Tangu tunenda kwa bani zile CD tunabana. Alafu tunarudi nyumbani kuna CD player. Leo nimetoka nigga nataka play fair. How fair? Shopping zangu ni Mayfair. Nikishtuka chai zangu ni Protea. Niko na machi so please I don't care. Shit, na mbona tukua now you broke nowadays. Lame niggas what you know about games. Tryna overtaking MCs. Killer verse now your rap is crazy. Why wanna own I'm faking. Mimi nina jona I'm straight in. Walking get shit about it. See your ski cause na you are deep inside I'm ripping.
Na wewe kwa sababu ya ungo na umbea.
Aturau.
Na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Kwa sababu moja tu ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea.
Mic check 1-4, yani bounce in the bouncy. Yo, Toskia. Na mtoto mkali kala chipi brost in the bouncy. Yo, Toskia. Kitambo nipo streets, itoke kama swags when I saw me. Yo, Toskia. Nana boy, you know me ni chaff, nigga path, kuna brown chick. Yeah. Na kama ipo sit, kuna weza kuchana. Yeah. Tawa feature sana, woo. Na kama ike kwa beat, na ukashundo kuchana. Tazomewa sana, woo. Na kama nishi street, na ukashundo kuspread. Na marea niggas, ambo tuna keep it real. Na kwanza kucheka cheka, kuto na shinda kungama kama gay nigga. Mchika leo get shot nigga. Mana, kuimba kama mimi pia uwezi. Yeah. Ukiambiwa uimbe nyimbo zangu mimi pia uwezi. Yeah, ukiambiwa fanye kazi unachagua kazi ngumu pia uwezi. Yeah, unachonishangaza mpaka kuomba Mungu napo pia uwezi. Yo nigga, you're serious man.
Atucheki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Atucheki na wewe kwa sababu ya ungo na umbea. Kwa sababu moja tu ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea. Ya ungo na umbea.
We just say goodbye to the bottom and hello to the top. That's a low life lifted, man. OMG, that's the major key. Put your hands in the air if you hate when the haters wanna hate, yo. What I had to say.